le mouvement.
T'es pas faire bien.
Aujourd'hui, c'est
just follow the beat. You know it.
Baby, kiwe na enilo langa, enilata. Kiwe na enilo langa, enilata. Neva bomba bakongo kanda bali mwanaka. Neva bomba bakongo kanda bali mwanaka. Hey, angel of my heart, I put on my eye. Angel of my heart, I put on my eye. Neva bomba bakongo kanda bali mwanaka. Neva bomba bakongo kanda bali mwanaka. Hey,
na first question, okay, kusapuma you the best person. Your goodness is what our first mention. Mwala ufaken fita for destination. Is this true? Kama njina alola. Fue in love ni mku wakangu wakangola. Uzwa kuwe na fayo munde there is no one. Uwa na wakale kuna uwa nyowan. Kuni hana na komita suicide. Kuni kupa ya miriri na rusa 2-5. Yulu yaka ikwa nile kuwe na full size. Baba mneke wakameka na kikonsize. Ni kutwali tonolo kukuchansinga. Shimba mawe DI kuli na kutia finger. Kambe kibaba mkambe wa matile fans. Na kono yo believe kikuli kota ikwa sina.
Angel of my heart.
Kamia ulingelo eke unibone sakanya ina yana ingelela muko butanya pakenchincha uswavile nsatiana. Yeah, you always protect me like a breadproof. I'm now born again, I'm grateful. Yekulu na ki good news, let's break through. My body some chocolate in my best fruit. Believer, lukashwamo. As long as love we nani kutwano. Miniva, uzwa kwa ule amo lusela ezikale love we nani mukamo.
Angel of my heart,
say for kutwalo.
I put on my arm. Angel of my heart, I put on my arm. Neva mumba makumba yangu bali mwanaka. Neva mumba makumba yangu bali mwanaka. Vina makere.
Vene honare bwa tonya umba. Niki majeno tilas. Gift MP Samba. Topano wa famongo. Mani Westy Vinkabu. Jonathan promoter, kaoma kutialo. Raperi Susi, God M, I am bro. Mr. Oscar Sempeka, and bro the manager. What mix right diesel, agar. Mr. Badon, deko sound tanti. I see a big man.